your body. High school prom or rubber. Oh, yeah. Nana, last for guitar. Your body. Come on. Oh, you're Simani, Apuzala, Kureta, Kumsi. Oli mulungi darling, kutyan, unetelo kuimba nga wesuna jita. Only good and the fire, deep inside you, the woman I desire. Only don't let me down, kulomu kwano wenina, I can't deny ya.
Bola nikuweke wazi usije sababisha nikatafuta kitanzi wewe unanifaa kama nguo umenivaa umenichekecha nimekuwa kicha nikupeleke nyumbani Dar es Salaam Serengeti mbugani ukaone vipo dimu penzi lako chachu kama umetia ndimu nipanga wishi wani ite mwenda zimu
ole ole
njoo nikubebe bebe sema ye bebe
ole ole
moto wako kuna taiche.
Munzijina mchiro Muna nisibaka Kuno mukano gulizita Kuno mamujire Kundese fia baby No mulunji wawulile ya Mweka baka motoka yunge zakia Nebuzo mwana jaya tonwa ya kulira kujupita Oba kwenye seno Siku mulunji wasuzono Watamula utamuzine kani kukulola
Kole
Come on, baby, I love you. I love you.